Mariko 9. Nomedo wacho niya,
adier awacho ni nitie jomoko kuomu ka ma ok notho kapok oneno loch Nyasaye kobiro gi teko.
Bang' ndalo 6, Yesu nokawo Petro gi Jacobo kod Johana motero gi malo ewi got mabor kar kendgi, kendo kite nolokore mana e nyimgi kanyo ka gineno. Lepe ne rieny matar mokadho, maonge jaluoko e piny ngima madiluok lewni mirieny maler kamano. Eka ne gineno Elijah gi Musa ka jowuoyo gi Yesu. Mi Petro nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, bedowa kaeri en gima ber. Omiyo wager kiche adek, machiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elijah."
Nowuoyo kamano nikech luoro ne omake ahinya, kaachiel gi jowadgi mane ok ong'eyo gima dowachi. Eka bor polo nobiro moimogi gi tipone, kendo ne giwinjo duol moro kawacho gi e bor polo no niya,
"Mae wuoda mahero, winjeuru."
Jopuonjre adego norango koni gi koni piyo piyo, to ne ok gineno ng'ato machielo mak mana Yesu kende ema ne ni kodgi. Kane oyudo gilor gia e got, Yesu nokwerogi ni kik giwach ni ng'ato gima giseneno nyaka chop chieng' ma Wuod Dhano nochierie koa kuom joma otho. Ne gimako wachneno, to ne gipenjore kendgi giwegi ni, "Chier kuom joma otho mowachono to tiende ang'o?" Eka ne gipenjo Yesu ni,
"Ere gimomiyo jopuonj chik wacho ni Elijah nyaka bi mokwongo?"
Nodwokogi ni,
"Adier, Elijah nyaka bi mokwongo mondo los gik moko duto obed kare. To ere gimomiyo muma wuoyo kuom Wuod Dhano ni nyaka one masiche mang'eny kendo ni ji nochaye? To awachonu ni Elijah osebiro kendo ji notimone gik moko duto mane gidwaro timo mana kaka muma wuoyo kuome."
Kane gidok ir jopuonjre mamoko, ne ginwang'o ka ji mang'eny olworogi kendo ka jopuonj chik moko mino kodgi wach. Kane ji oneno Yesu, ne giwuoro ahinya kendo ne giringo gidhi ire mi gimose. Yesu nopenjo jopuonjrene ni,
"Ang'o ma umino ne wach gi jogi?"
Eka ng'at moro nodwoke ni,
"Japuonj, ninda kelo ni wuoda nimar en gi jachien marach maloke momo. E kinde duto ma jachindno buke to goye piny kendo dhoge wuok buoyo kumuodo lake kendo tal. Ninda kwayo jopuonjre ni mondo ogol jachindno to notamogi."
Eka Yesu nowacho ni ji niya,
"Yaye, ma tieng' maonge yie manadi? Nyaka karang'o ma onego abedie kodu? Koso anachandre kodu nyaka karang'o? Keluru rawerano ira ka."
Omiyo ne gitere ir Yesu. Gikanyo no mane jachiendno oneno e Yesu, nomiyo rawerano ogwecho matek mi opodho piny kendo ng'ielore e lowo ka dhoge wuok buoyo. Yesu nopenjo wuon nyathi niya,
"Gini osebedo katime kama chakre karang'o?"
Nodwoko ni,
"Osebedo katime kamano nyako ae nyathi. Kendo kuom kinde mathoth gino osetemo nege, kagoye e mach kendo e pi. To kinyalo timonwa gimoro, to kechwa mondo ikonywa."
Yesu nodwoke ni,
"Ere gima omiyo iwacho ni kinyalo? Gik moko duto nyalore ni ng'ama oyie."
Gikanyo no wuon rawerano nokok niya,
"Ayie, to konya, nikech yiena orem."
Yesu noneno ka ji chako sudo machiegni, omiyo nokwero jachien matek kowachone niya,
"In jachien mamiyo rawerani doko momo kendo ite dino, wuog oko kuom rawerani kendo kik ichak iduog kuome."
Jachiendno noywak matek miyo rawerano ogwecho malich kowuok kuome. Rawerano noriere kanyo ka ng'ama otho, omiyo ji duto nowacho ni,
"Otho!
Otho!
Otho!
Otho! Otho!"
To Yesu nomako lwete ka chunge miyo a malo. Kane Yesu sedonjo e ot, jopuonjre ne nopenje kar kende niya,
"Ang'o momiyo wan ne ok wanyal golo jachiendno?"
Yesu nodwokogi ni,
"Onge gima nyalo golo jachien makamano mak mana lemo kende."
Ne gia kuno mi ging'ado piny Galili, to Yesu ne ok dwar mondo ji ong'e kuma entie nikech nopuonjo jopuonjrene. Nowacho nigi niya,
"Ibiro chiwo wuod dhano e lwet ji, mi gininege, to bang' ndalo adek enochier."
Ne ok giwinjo tiend wachno, to bende ne giluoro penje. Kane gichopo Kapernaum, mi gidonjo e ot, Yesu nopenjo jopuonjrene niya,
"Mbaka manade manende ugoyo e yo?"
To dhogi nomoko, nikech ne oyudo gisegoyo mbaka e yo ka gipenjore ni ere ng'ama duong' moloyo kuomgi. Yesu nobet piny, moluongo joote 12, mi owachonegi niya,
"Ka ng'ato dwaro doko jatelo, to nyaka obed chien ni ji duto, kendo nyaka obed jatich ji duto."
Eka nokawo nyathi moro matin, mochungo e diergi. Nokwako nyathino, kowacho niya,
"Ng'at morwako nyathi achiel makama e nyinga, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, ok orwako mana an kende, to orwako koda jal mane oora bende."
Johana nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, ne waneno ka ng'ato golo jochiende e nyingi, to ne wakwere nikech ok en achiel kuomwa."
Yesu nodwoke, kawacho nigi niya,
"Kik ukwer ng'at makamano, nikech onge ng'ama nyalo timo hono e nyinga, to ay wuoyo marach kuoma, nimar ng'at ma ok mon kodwa en jakorwa. Awachonu adier ni, ng'at momiyou pi umodho nikech un jopuonjre Kristo, noyud pokne maonge kiawa. Ka ng'ato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuomagi odonjo e richo, to diber moloyo kotwene pong' mang'ongo e ng'ute, mi oling'ego e nam. Kamano bende ka lweti ema teri e richo, to ng'ade oko, nimar ber donjo e ngima ka in gi lwedo achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi lwedo ariyo. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Bende ka tiendi teri e richo, to ng'ade oko, nikech ber donjo e ngima ka in gi tielo achiel, moloyo witi e mach ma ok rum ka in gi tielo ariyo. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Kata ka wangi ema miyo itimo richo, to gole oko, nimar ber donjo e pinyruoth Nyasaye ka in gi wang' achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Ng'ato ka ng'ato nopwodh gi mach, kado ber. To ka ndhathe orumo, to ere kaka dochak oyud ndhathe. Beduru gi ndhadho mondo ubed gi kwe e kindu wegi."